Looking for someone very often saying, there's a man who's lonely with his own thoughts. He's hiding from the woman and those lovely kids. I remember when she said she really never gave up. That's when I cried, I could see it in my own eyes. And just the same, she was always my best friend.
Asubuhi na mapema, njia ni moja paka Addis, yani Ababa. Jumaisha ndio hii, tushamua turudi. Ukitamaduni na hupatwa Afrika, asiyekubali kushindwa yeni mshindani kweli. Wanasema akili ni mali, basi wacha ni kuongezee zangu. Wachilia ngoma, wacha ibambe bambe. Sikiliza ngoma, kisha uchange change. Ukatike ngoma, ujezike ngoma. Historia yetu ndio dhahabu, ndio sababu uko pale uko. Bembeleza kisomo, sababu hayo ndio mambo tunayofanya. Tuna breathe fire, wamechukua daya, wakidaya ti Afrika ni vita na malaya. Caesar,
she's my friend. Yebo, 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 yes. You can look in this side. She's my friend.
Gerezani wamepangwa kama samaki mkebeni. Watu wanalilia haki na ukweli. Sasa chiki wakiteta kupepeta tana kumeta meta. Wakicheza mind hawa mesi tuko clever. And bright light from the way that arise. And together the feelings forever. We bring it and never give in whenever you feel it. Cheza marambili Afrika ni kwetu au marambili Afrika ni kwetu au marambili. Brother to brother, we need each other. We need to stand up, we need to build each other. Many times I wonder how it's gonna work. How it's gonna work? Cause you are the troops to get us through, Kalimpantu.
I remember when she said she really never gave up. That's when I cried, I could see it in my own eyes. And just the same,